Aba baturage bimuwe n'umujyi wa Kigali bivugwa ko biri mu rwego rwo kwimakaza isuku ndetse n'umutekano. Abimuwe bavanywe ku mihanda minini ya kaburimbo bashyirwa mu gishanga kiri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Kuva aho bakoreraga ku muhanda wa kaburimbo mu kagari ka Gacuriro ndetse no ku muhanda wa Kacyiru kugera aho bimuriwe bigusaba kugenda nk'ibirometero 5 kandi byinshi bigizwe n'umuhanda wangiritse w'igitaka. Ijwi rya Amerika ryabasuye mu cyumweru gishize. Kuri bo kwimurwa muri icyo gishanga byabateye igihombo gikabije.
Aho twari turi twakoreraga umuhanda twabonaga abakiriya batuzana hano muri Ngaru. Urabona nawe aha hantu nta muhanda wo mu Karuhari, kandi wabize ko bintu byacu bigurwa n'abantu baba bari mu modoka bagenda. Ubu rero kuva twagera aha ngaha nta n'umuntu nari nabona aparika aha ngaha ngo aje kutugurira.
Ubuzima bwo ntagari neza. Nawe ubonye umuhanda uciyemo kugira ngo ugere hano. Na muntu wavuga ngaratambuka habona ibyo bintu kire kugiye gutabara hirya haririmbye. Oya abaturage binaha wo muntu azarya avuye guhingira igihumbi hano mu gishangaze no kugura ivase. Hano kuva twahagera ngira ngo tuhamaze amezi ageze kuri 2. Ariko nanura hacuruza inote y'igihumbi.
Twarahombye. Ibi amavase yaramenetse, indabyo zarapfuye murazireba, izindi zasigayeho turi.
Abaturage bagera ku 100 bibumbiye mu makoperative 5 badutangarije ko bafite imiryango isaga 200 batunze, bumvikanisha ko ubu bari mu kangaratete.
Burya ni ikibazo ni ukwinjira hepfo abo babonye Zodesa ukagenda ukagura icyo kigori, aho bikera abagore n'abana baraducika.
Abana mu mashuri bari kubirukana, nta mbega abana bacu bari hanze. Abana banjye baheruka kunywa igikoma nkibakurura muhanda wa kaburimbo, baheruka umugati atukiraho. Ishuri ry'ubu baricaye abana banjye n'abandi sigegeye nyine. Hari nabo mu cyaro mu zindi ntara twafashaga, yaba ari ugushyingura umuntu asigaye apfa tukabura icyo tumushyinguza.
Biragoye guhindura, nta kindi kintu dushobora kugenda ngo dukore dushobore, kuko twari tumenyereye kwibumbira aka kabumba ariko kari kadutunze.
Kugeza ubu aba basigajwe inyuma n'amateka bakoraga imirimo yo kubumba basaba umujyi wa Kigali wabimuye kubasubiza ku mihanda ya kaburimbo bakabasha gutunga imiryango yabo.
Ari batubwite hano tugiye kubikora bibe nk'agakinjiro agakiriro nk'uko umuntu ashaka uruba akajya ku gisusa. Ariko urabona impande n'impande haracyari amavazi ku muhanda. Nta muntu uzarenga kuri uyu muhanda wa Kibagabaga ngaze muri iki giputa cya hano kandi asize ivazi ku muhanda. Ubyifuzo bya mbere ni ukudukurira hayo mavazi ari impande n'impande.
Rero twasabaga leta nk'uko ari umubyeyi wacu babone ko imiryango yashigajwe inyuma n'amateka, hari abaturage nk'abandi, nibura bagira ikintu babafasha badushyirireho marketing,
mwadushakira ubuvuganizi ku buryo twabona umuhanda ukagera ahangaha, umara kuhagera wende tukabona ko twabona ikidutunga, cyangwa se mukareba n'ahandi hegereye umuhanda mukuru mukadushyirira isoko akaba ariryo twisunga. Kwangaha ndabona nta kigenda.
Umujyi wa Kigali usobanura ko abimuwe wabahaye amafaranga, gusa nubwo nabo batayahakana. Abo baturage bavuga ko hari ibikoresho byabo bimwe bitarishwe n'umujyi wa Kigali, abandi bagatangaza ko bahawe amafaranga make n'uyu mujyi, ubu bakaba barayamaze. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage Madame Eugenie Martine yatangaje ko kwimura abo baturage byakozwe hagamijwe guca akajagari. Ahari mu Kigali n'abanyamakuru cyabaye mu mpera z'ukwezi gushize,
abantu bose bakorera buriya bucuruzi ubuhumbikiro bw'indabo barabimenyeshejwe hashize igihe, kandi mu kubimura ntabwo ari ukubimura tutabereka aho bagomba kujya. Barahamenyeshejwe aho bagomba kwimukira kugira ngo turebe ukuntu dushyira isuku yewe n'umutekano, kuko ahenshi ubona yuko ari ku mihanda minini ntaho gusohokera hahari. Umuntu ajya kugura indabo agaparika aho ngaho, ukabona mbega ni ahantu habangamye kuri gahunda nziza yo kugira umujyi ukeye kandi utekanye.
Usibye amashyirahamwe amwe yimuriwe muri icyo gishanga cya Kinyinya, hari abandi bajyanywe ku giti cy'inyoni na Sahara muri Kicukiro. Aba basigajwe inyuma n'amateka bavuga ko badafashijwe kongera gusubira aho bahuriraga n'abaguzi, ubuzima bwabo bwagorana kuko nta kindi kintu bazi gukora usibye kubumba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.